kuzungusha bebe. Kakupa mama ki unonono mama. Basi mite mama. Jeni kupa mama.
DJ Craven.
Mola amenipa sauti ni me. Uimbia wewe.
Follow on Facebook and Instagram at DJ Craven.
Haba ni wapi mwalimu wa mali?
Chakinara sio nine. Play some music, get to kuna pat. Play some music, ghetto kuna pat.
Oh,
sikujua kupendwa hivi da sikujua yananoga hivi na umechukua akili yangu da ukiniacha wallahi nikichao.
Sijaona sura, nikafanya nikageuka. Macho yangu yakakutana na yako. Oh, mashallah, nikahisi malaika mshuka. Mana rangi, macho, umbo lako likanivuta kwako. Tuongee nikakuliza jina lako, namba yako ndo ulikuwa mwanzo kwa mimi na wewe. Umenifungulia dunia ya mapenzi, nimesahau mateso. Nakufungulia dunia ya kukuenzi, we ni wangu leo na kesho.
Nakupenda sikuachi, we ni wangu, I promise.
Waruke sana kase na mateke, uzuri wako hawatofika. Mama umejazisha mikate ya kumiminisha. Baby waonyesha cheko,
cheko,
wape mipeko,
peko.
We mzuri, filter na makeup wajie wao. Na unawaka mateso,
teso.
Watajifunika leso, waonyesha kiburi. Wajiwe wewe no mama lao. Aya ya, menifungulia dunia ya mapenzi, nimesahau mateso. Nakufungulia dunia ya kukuenzi, we ni wangu leo na kesho.
Nakupenda sikuachi, we ni wangu, I promise.
Girl, gimme, 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 gimme. Gimme, gimme, gimme more love. Gimme, 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 gimme. Gimme, 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 gimme. Gimme, 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 gimme. Gimme, 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 gimme. Gimme, gimme.
Kisha tuje kwenye umbo lake. Hapo lazima utate, usije kutokwa mate. Mambo ya Uturuki tuyaache, mana mtoto kanawiri. Yama umuacha uwe jasiri sana, nimeshindwa kuwabairi. Ama we ni chuna dikanda mbili. Sawa baby pose, geuka freeze. Nipe tabasamu, la picha cheese. You're so mwa, you're so cute. Kwako nimeweuka kabisa chini.
Yeye, nampenda bila yeye, nisiwezi. Jijina anajijua, fundi wa rahasa anajijua, kiboko yangu anajijua, sobaka niseme, yule ninampenda sana anajijua, roho yangu anajijua, mwenye moyo wangu anajijua, sobaka niseme.
Tangulisha mlokuwa mjui, hapa ndo nimefika mwezenu, shemejie nyo kwa kinajibebisha usiku asubuhi. Tongoza tongoza mazangu wa mazenu, shemejie nyo yendo tiba ya mwili. Mama anituliza akili. Jama maexi mtasubiri sana, kumuacha sifikiri. Oh, pose, geuka freeze. Nipe tabasamu, la picha cheese. You're so mwa, you're so good. Kwako nimeweka kabisa chini.
kipenzi, bado na hasira, bado nichukia, bado na kinyongo. Hivi moyo wako ni shazira, bado na ninunia, hivi bado na usongo. Kusema bora tuacha, ndoka uendo ni umakila neki kumbuku sitafutane. Sikujua narusha jiwe ndege ukapeperuka. Tusijuane, nisema kwa sina, chano na juto sinitukane. Namba yangu nyingine usijefu. Sipendi, tuchukiane, na ukua, kila nikikumbuka zamani. Zanzibar, Marasha, Dubai. Hello, tunafanana kama nyota na mbara mwezi. Tuaendana kutengana pange wenyezi. Tunafanana kama nyota na mbara mwezi. Tuaendana kutengana pange wenyezi.
Bebe, nikubebebe, domo zenge mkatengebe. Unauteke, kiunoleke. Tobua shati na chuchude.
Hani na kukenda.
Kekeo,
I love you.
Kekeo,
te amo, te amo.
Kekeo,
kekeo. Hani na kukenda.
Kekeo,
I love you.
Kwenye chaka lako umenificha. Na nataka ya minataka yako kila dakika. Na navyopenda vitu yako usipotoka machoni mwangu, sitamani chakula na sira utamu. Unaikosha nafsi yangu toka ujifungia moyoni mwangu, hadi na furaha naona raha utamu. Unaikosha nafsi yangu sivuli kwa ghafi kipindi na umizwa. Asa nibebe nikubebe kama zege wakatenge uopeke kiunolege utatabuwa sati na chuchudu ani na kusenge.
Number one, you're my number one. hata size yangu yani nalio deso kunawa filimbi nitapuliza kuita ndege waje raha zimefululiza wako natokaje hadi bububu umepitiriza tuko kwa bibi paje taratibu nanyeliza baba tulivuru geza chimenesa kwenye nguwa kwa mwaru nikienda ikitanda shuka za mauwa uwa ya maru kisha tukonde na vyanda mambo ya kujizimu wana maru nifunge upande kanga kakujuma we kwa ruwa kwa kwaru oh baby oh my
number one
you're my one
you're my number one
to be when I see your face everything around me slowly fades cause I'm seeing you only you I don't want nobody new it's always you never thought I'd find a love so deep never thought I'd find someone like me never spend my nights alone love it when you hold me close say every minute of the day that you're always gonna put me first cause I'm your number one and you respect me love how you can be my lover Never gonna let this break. You always giving, boy, you never take. Yeah, we running on a million miles. You and me together, never had a stop. You're my only, only, only. You're my number one. Number one. You're my number one. Number one. You're my only one.
Macho yalikuona moyo kakuchagua mdomo ukasema nakupenda mwambie umepona alokutesa moyo kusumbua maumivu yamekwenda ni zawadi ilopewa macho ni pepese wapi mikipofu kwako sioni penzi limetarakani Harufu ya marashi rashi nkitachi tachi shingoni Uvai vaibu ikanga Viatu vya kuchuchumia kangaru Kisima tuitanga Meubani fukizia pambetu Ukizungushia shanga Inashuka inapanda chini juu Nisha tafuna karanga Asa chumba ndo kiwanda watoto tu yeah, yeah.
You say that I'm your number one
You're my number one,
number one, number one,
number one. You're my only one,
baby. Number
one, you're my number one, number one. You're my only one.
Filimbi nitapuliza kuita ndege waje, yeah, waje.
Baby, believe that you're mine.
Life outside, nobody knows your life. You're gonna be my wife, and I will always be your guy. By your side, nobody knows your life. You're gonna be my wife, and I will always be your guy.
By your side,
by your side, by your side, by your side, by your side. By your side, by your side, by your side I'll be dying.
Oh, when I look at you, I see the one I love. I see the one I need by my side. Oh, when I look at you, oh my love, I see the one I want by my side. Kendo lako nina siri pesa, sipati pressure, tawakiki Kutusema kwa kichoka talala You, yeah, tu, yeah, unaniweka
your side. Nobody knows your life. You're gonna be my wife, and I will always be your guy. By your side, nobody knows your life. You're gonna be my wife, and I will always be your guy.
By your side, 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 I'll be die.
Girl, I believe you, but you're gonna make me a sinner. Yeah, I believe you, but you're gonna make me a sinner.
Chezi kuchi kuchi kwenye mapuri. Sambu, usaka juri. Unapenda macho yako kuruli. Shuru, kanka juri. Uchezi kuchi kuchi kwenye mapuri. Alamba, tam. Alamba tena, tam. Oh, alamba, tam. Alamba tena, tam. Alamba, tam. Alamba tena, tam. Oh, alamba, tam. Alamba tena tam.
Chui Vani boy. No 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 no.
Alamba ta mutamu unapenda ukita basamu unavonipa kwa mashamu shamu ujanita naka mukamu. Nitachuchumia na kuninginia nimekupania yo. Takusungulia kastiri waya na masufuria yo. Ukisimama welala
tamu tamu.
Nipenguru sangara
tamu tamu.
Ukikamata munara
tamu tamu.
Tuliza papara
tamu tamu.
Sambu sakachori. Funatango keto sinzamuri. Shauru kankajori. Tucheze kuchi kuchi kwenye mabori. Sambu sakachori. Tafuna tango keto sinzamuri. Shauru kankajori. Tucheze kuchi kuchi kwenye mabori.
Alamba tam. Alamba tena tam. Oh alamba tam. Alamba tena tam. Alamba tam. Alamba tena tam. Oh alamba tam. Alamba tena tam.
Nimesha kupasiti. Ukae mwenye uji nafasi. Siwezi kukuchiti. Basi ni ya minu ndo wa wasi. Mini ufungwa kwenye jela yako. Nifungwe milele.
Milele.
Kweli pombe mapezi yako. Necheni nilewe.
Milele.
Sambu usaka jori. Unapenda macho yako gololi. Shuru kanka jori. Ucheze kuche kuche kwenye mapuri. Sambu usaka jori. Unapenda macho yako gololi. Shuru kanka jori. Ucheze kuche kuche kwenye mapuri.
Alamba
baby, look at me. Everything will be alright. Can you spend take it one more shot. Drinks on me, baby, we don't care. Nafika wapambe wakisema we don't care.
Na kila sababu kujivunia ye. Yani kila kona umetimia. Napenda manuka tukimukia. Ukinigusa na nazimia ye. Yani kama ndege hawanae. Tuogele na tupae. Kwenye kiota tukakae. Ninawe ujeni kubebe washangae. Kwenye uchungu wakazae. Tukicheza kuche kuche na hotae. Minawe unagula pia wala unafito. Chujuza kunito wa majicho hata uvaibunia. Bado uko simple unapendeza. Shepu sini kiuno kijiko. Chumani wanipa madiko diko. Kifungua koki ya nini mafuriko meniweza. Uma baby tell me. Baby, te amo. Te amo. Meu, sabes bem que tu és a única metade de mim. Metade de mim. Mon amor. Existe aqui de todas as rosas que tem no jardim. No jardim. Essa forma você é louca. Me deixa com água na boca. Quando toca, meu body fica de lume. Vamos pra mamá, pra papá. Por fazer essa menina, menina mais linda do mundo. Essa taxa no chico que eu me toco. A mamacita que me tomou. Que me tomou. Choco, choco, give me toco. A mamacita, give me tumbalo. Give me tumbalo. Oh my baby, te amo. Te amo. Oh my baby, te amo. Mwasali na jilamba lamba tu na kupoteza misizani twende Zanzibari kwenye marasha karafu tukale na pweza forotani yani kama ndege hawanae tuogele na tupae kwenye kiota tukakae minawe. Uje ni kubebe wa shangai. Uje uchungu wa kazai. Tukicheza kuche kuchi na hotai. Ninawe uma baby te amo. Te amo.
Please, please, please.
Get to me
bado leo kashika njia alo yafanya nisimanzi nishachoka kulia nipe panado changanya kuluki madawa yote jezia sumu ya panya wapiki tanzi nishachoka dunia alini akidi nitakuwa wake kufana kuzikana kigoma pombibi nalamu kunze na tukapelekana
tena kakifariti njana fanya mipanda tuwaze kuwana
kume muongo alini danganya kanifanya katuni kume muongo hadi safari za kesti akasema salumi kume muongo hawa kutoshaka chumani wakafanya bafuni kume muongo alio yafanya leo kwa musuni na juta
muongo yani waongo wao waongo wao waongo wao tena waongo wao waongo wao waongo wao yani waongo wao waongo wao waongo wao tena waongo wao waongo wao
wengi mnapenda sura shepu mibinuko wakati hamuna kitu kwa mifuko vimba kama puto kuringia uso kijana jua kuna babu yupo anahudumia anagaramia kodi ya nyumba namlipia na fenicha pia kamnunulia ipo siku taifalia
macho kwenye pesa macho kwenye noti macho so kwa handsome macho ni kwa bosi chati za WhatsApp hizo ni namba za mashosti ukitaka ufeche ki namba za kidogo sefu fundi wa eleni kumbe fundi wa mpoleni fundi wa mafundi ya mifundi nunofeni ana fundi mikocheni ana fundi magomeni la fundi wa manze so mfikisha kilele
wakilia wana machozi bandia macho funika fasia usishangae mikuli ya mtaumi
his talents. It's me, DJ Craven.
Mola amenipa sauti nime kuimbia wewe. Ay, woman of my life, baby mama, nako kama bawa, fly. Nani hata doubt apinge suri wako wewe, my. Machi be your wife, una drum, ende kwa mungine, why? Chama penskina kipime kuone dhahiri upino wangu usije kunitupa wewe sina mwingine kasitupa dili chakuwa langu moyo wangu nakupa wewe chocolate kala nile line lips on mafuta na sena shine koza kungara you design me thanks to the Lord now you remind me sema pwani ya mabara Find me, tukitoka out, tutoka ni wine Figure 8, kinara, sio 9 Unapenda wasafi, tutakusign Wendo, mama, mama, mama Mama,
mama,
mama Mola amenipa sauti nime Kuimbia wewe, aye Woman of my life, baby mama, nako kama bawa, fly Nani hata doubt apime, suri wako wewe, my Machi be your wife, una drop, ende kwa mungine, why Chama penskina kipime, uone dhahiri upino wangu Usije kunitupa wewe Sina mungine, kasi tupa gili chakuwa langu Moyo wangu nakupa wewe Chocolate kala, nile line Lips and mafuta na zena shine Kuoza kongara, you design me Thanks to the Lord now you remind me Sema pwani ya mabara, wapi find me Tukitoka out, tuka ni wine Figure 8, kinara, sio 9 Unapenda wasafi, tutakusign Wendo mama, 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 mama
Sopenda mani wote macho kodo ngepeleka wapi ichi kicho kigumu ningepata wapi mwanamke wa kudumu ajiunge na wasafi tusukume gurudumu na mnajua kasi yake ya mambo ya kujifumu mama la mama oh mama mia kwako nimezama nimezama nimezamia hifadhi kama maji kwenye mwili wangamia usijali kuhusu mambo ya tango na vivamia nichapaze shori nikanyage zoli kwangu kuwa mchaga asubuhi nile kama mtori tafadhali shori usimpandishe mori na ukinipa nyama nila kama mnyama pori.
Yeah. I don't need a girl for one night stand. Yeah, yeah. I say I need a girl who is single. When I see a baby face and my heart goes tingle. I need a virgin in the street who will understand everything I speak. And she know how to treat like a doctor on the bed when I'm sick. The one that she don't guess I cheat. She don't touch my phone even when I fall asleep. Yeah, humble and sweet. And she can smile even when I cheat. That's the type of the girl that I want. Can you be, can you be, can you be, be my girlfriend? Can you be, can you be, can you be my girlfriend? Can you be, can you be, can you be, be my girlfriend? Can you be,
can you be,
can you be,
can you be
a boy, I need a man.
Somebody who gon' love me and understand.
Somebody who gon' hold me down.
Won't be messing around.
Got to be spending no money on me.
Tell me that I'm beautiful instead of emotional.
Be my everyday rider.
Need to know when you're my supplier.
We never have to fight up.
We gonna love you long time. We gonna love you long time.
Never worry, my love is for free. You can always count on me.
Never checking your phone.
Always there when you call.
By your side is where I'll always be.
Can you be? Can you be? Can you be?
Be my boyfriend.
Can you be? Can you be? Can you be?
Be my boyfriend.
Can you be? Can you be?
Safari ndefu yenye mateso, machozi, mizigo, vikwazo, ila yote umenitua. Naomba penzi letu lisife kesho, ukanipa pressure mawazo, chonde mama utaniua. Na vile ujui kununa fundi wa kudeka, hata sija kutekenya unacheka. Oh, tambua, usha niteka, hata bila chakula na ninipa my love. Kama nina shida na saa sura kama malaika, na wala hauringi kwa dharau. Lawama acha nipewe, nitoke duniani angalau, kuliko ukanyanya sika. Ilo mpenzi ya saa mi obo,
hai,
mi amor,
hai,
my love,
hai,
te amo. Unanichanganya, ukinama naangalia tatu.
Nipakulie chakula mama sikomi. Asubuhi mchana mpaka jioni. Michezo unaijua mama msomi. Pini kitovu kifua na sikioni. Salama nikiwa na wewe hata kama nina shida na sahau. Sura kama malaika na wala hauringi kwa dharau. Lawama acha nipewe nitoke duniani angalau. Kuliko ukanyanya sika ilo mpenzi usaha. Mi oh oh oh. Ay, mi amor. Ay, my love. Sikatishe Mungu mwema baba bali atufikishe. Mi binadamu nakosea kiteleza usihuzunike. Milele mwana dada nikifa unizike. Kutoka kwenye ufungu wa moyo wangu tamka ni wewe. Taswira pekee kwenye ndoto zangu mama. Mfariji pekee nikiwa machozi yangu mama. Nishina siri kifuani mwangu. Nikupeleke nyumbani kwetu sherie. Kajue na ndugu zangu mama. Unipeleke nyumbani kwenu pipi wewe. Nikale shemeji zangu mama. Siri ya nini? Nini mana yake? Siri ya nini?
Tamka usingizi, sikampaka tukiamka ni sirizi. Kakonko twende kamara kibirizi. Mapaja yake utamu michirizi. Michepuko imenuna imezira sili sili. Na weni kachumbari mayonaisi pili pili. Pili pili manga tuna kili kili wanga. Kilimanjaro nyumbani kwetu kisimiri mwanga. Si mama niki, si mama wima. Siri nikilele nikufikishe kwa kina. Umebeba beba mkungu wa muleba. Uchungu kama kwao wakajifungue leba. Umebeba beba mkungu wa muleba. Uchungu kama kwao wakajifungue leba.
Na kwazo singe chokea, ningeongea nini leo? Nile ya penzi lako, ningeenjoy nini leo? Imepopora livyo potea, ukatokea wewe leo. Tena bila huruma yako, ningetamba wapi leo? Kwenye baridi nikukumbate upate joto. Twende kwa bibi atupe baraka, tuzae watoto. Kozi laini, mtoto sop sop. Tumbora kuvari ya crop top. Fane sawa nini, we don't talk talk. Sitaki shovo nisha vlog bro. Yeah.
Lala kifuani. Kichuna lala usinzie. Membeleze ni kuimbie. Sukari, ananita asali, lamba lamba pipi. Kuku mwenye kidari, shepu ngangari, na kuvunja kiti. Anifunika mba, za upendo wake, amenibeba kwenda juu. Wakimponda sawa, na wajui nona zidi kumpenda.
Siku nikimuamvua, tukivuavua, sema taji laze kwenye kifua. Unanijua juu, na kujua
majua masaji ya mafuta nikikuchua
wasilaini mtoto sop sop
tumola kuvalia crop top faima wa nini
we don't talk talk
sitaki shoboni shop block block ala kifuwa kichungo wana usinzi.
My baby, my Valentine. Girl, are you the making with temperature? You feeling me a good time? I swear. You are like the oxygen I need to survive. I'll be honest. All of the thought in me, I am so obsessed. I want to chop your own love.
Never need a back and it's real. But now I'm back as you love. I'm alone, wanting to. I'm gonna make a bad man.
On your back, innocent face, mangoes chase. The way you ride, I go die. You go break my bed on this face. And I love the way you walking, cause I wanna see your mama's place. Oh, 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 oh. Zara kasimba kata ikwanda. Kata kata chamuganda. Kito vita kama ya komando. Shika beto mama kula tango.
Touch your toes, shake for me. Shake, shake, shake for me. Now hold your knees. Shake for me. Shake, shake, shake for me.
If this is a dream, baby, I don't wanna wake up.
Wake up.
This is too sweet to be real, baby, I don't wanna wake up.
Wake up.
You give me life, you give me vibe,
oh.
Badi
badi katoto moto ni kiboko. Magadi gadi mboga mboga choroko. Shikome dadi dadi na kapajoto.
My only one. What is love without you, babe? What is love without you, yeah? What is love without you, my baby? What is
na jicho,
oh yeah.
Wananuna nimepata jiko,
oh yeah.
Tukilala tucheze na mito kitandani.
What is love if you know they're by my side? What is love without you, baby?
Katoto moto ni kiboko. Magadi gadi mboga mboga choroko. Shikome dadi dadi na kapajoto.
My only one.
Yeah, your life is so sweet, oh.
Dum dum.
You is so sweet.
Dum dum.
Yeah.
wipe the tears from your face. Come down, I don't feel good when I see my baby crying. And I got love for you, believe me, I mean it, I don't wanna lie. You talk about Jennifer, she the daughter of my aunt called Monica. Nothing going on, she's my sister. I'm not a terrorist, I'm the America. Hey, hey, hey. Nikilala na masimu usisogele, unachezea moto. Kuna message zao na video zao, moyo utaupa joto. Unanifuta nyuma nyuma utati nitembe, yani gila choto. Misho uje nifuma kwao, nikifanya nao, yes nikongola mboto.
Yeah, I love you.
Kukusane mapanga tarime. You desire me mama, adore me. Baso kupenda waende wakalime.
Funny boy.
Yeah, tomata sauce kachumbali pili pili manga. Yani kalivo katamu kwa kitanda. Chimichi kali geto nikisanga. Yeah, I like the way your body roll, bambila bamba. Break them bones, kung fu panda. Tende tu kasi metani kakate shanga. Yeah, if you dance for me girl, mama na wo na wo. Dance for me girl, mama na wo na wo. Dance for me girl, mama na wo na wo. You know I love the way you whine. If you dance for me, girl, mama, na wo na wo. Dance for me, girl, mama, na wo na wo. Dance for me, girl, mama, na wo na wo. You know I love the way you whine.
Ode, ode, korote, ode, korote, ode, korote, kolo, kolo, korote, ode, korote, ode, korote.
It's plenty, plenty. I'ma throw down, you're sexy, sexy. I know, killing me slowly, slowly. Ain't nobody do it like you, nobody like you. Yeah, plenty, plenty. I'ma throw down, you're sexy, sexy. I know, killing me slowly, slowly. Ain't nobody do it like you, nobody like you. Anytime you step in at the place, you didn't think of it, but at the place, you don't think I don't define your face. You the kiddie person when you're on your waist, ah. Go loco, loco,
pose for me, snap a photo, photos. I get the money well, well, you for know. See, I'm a woman of a world, no, no, no. See, go, babe. You the cause, go, babe. You the tension, me, oh, show me, oh, show me. See, go, babe. You the cause, go, babe.
If you dance for me, girl, mama, na wo na wo. Dance for me, girl, mama, na wo na wo. Dance for me, girl, mama, na wo na wo. You know I love the way you whine. If you dance for me, girl, mama, na wo na wo. Dance for me, girl, mama, na wo na wo. Dance for me, girl, mama, na wo na wo. You know I love the way you whine.
Oh yeah, oh yeah, oh yeah.
Baby, when you go down for me, when you're lost, yeah, you know you're my property. Baby, break your heart when you go down for me. Break your heart, yeah, you know you're my property. When you ride me, you control my heart. Baby, give me all your love. I'm gonna die for you. I don't want nobody. I'ma let your pussy know darkness. Baby, give me a little nothing. I'm gonna fight for you, yeah. That booty bounce on me. That booty bounce on me. That booty bounce on me. Yeah. Give me that booty bounce on me. Give me that booty bounce on me. Baby, make that booty bounce on me. Yeah, yeah.
Sexy body looking so hot. Can you allow me to touch? Da 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 da. But you got it, baby, so much. I wanna jump on your back. Give me da 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 da. Shata shata. When you ride me, you control my heartbeat. Baby, give me all or nothing. I'm gonna die for you. When you ride me, you control my heartbeat. Baby, give me all or nothing. I'm gonna die for you. Yeah.
Double bounce on you. Double bounce on you. Yeah, double bounce on you.
Works on the table.
Kakupa mama ki uno no 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 no. Lege lege, koroka zege. Nakitanda ni usiwe kakogogo. Katika bebe, zungusha bebe. Kakupa mama ki uno no 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 no. Basi niteke, jeni kupepe. Give me that sweet, I'm ready to go go go.
I fall in love, I fall in family.
good friend to me. My heartbeat. Ever since I met you, I got no more stress. I wanna take a step because you're so sweet. Oh, I'll have you tomorrow more than today. Oh, 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 oh. Girl, your heart is my place here to stay. Oh, 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 oh. I love you more and more every day. Cause love is what you do, babe. What you say, yeah, yeah, yeah. Katika bebe, zungusha bebe. Kakupa mama ki uno, no, 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 no. Lege, lege, koroga zege. Akitana ni usiwe kako, go, go. Katika bebe, zungusha bebe. Kakupa mama ki uno, no, 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 no. Basi niteke, jeni kupebe. Give me that sweetie, I'm ready to go, go, go. Najua na madeni na matatizo ya kodi, ila pesa ya pombe na shisha sikosi. Najua na vipengele watu wanapiga hodi, ila kuonga mademu wazuri sichoki. Yeah, kama umemchoka tuachie sisi.
Asemaje?
Tumlepa kama fupa sisi ndo mafisi. Kama umemchoka tuachie sisi.
Asumani.
Tumlepa kama fupa sisi ndo mafisi. Sawa nimeachika ila naburudika. Sipangiwi na mbwa yoyote, pesa inatumika. Nimeachika naburudika. Sipangiwi na paka yoyote, pombe zina mwagika.
I am a disco dancer.
Asumani.
I am a disco dancer. I am a disco dancer. I am a disco dancer.
Tena zikisha, zikisha. Mwaga tano tano zitisha, zitisha. Bebe kijipitisha, zitisha. Usiku mboga na ichumisha, chumisha.
Hey, wanajita wanging. Kati bebe zao tunazila chinging. Hey, mabisho bling bling. Kasi kulamba lipsi kitandani knowing bling.
Lady Simboy wanda team. Long on team, shuka mpim.
Ambiye siye mwaka.
Kwa umaka.
Wajifuze zungumza
kwa mipaka.
Temu wake kufosi wa
shanaka.
Shubo zake mwenyewe
kaitaka.
Kama umemchoka tuachie sisi.
Asemaje?
Tumlepa kama fupa sisi ndo mafisi. Kama umemchoka tuachie sisi.
Asumani.
Tumlepa kama fupa sisi ndo mafisi. Sawa nimeachika ila naburudika. Sipangiwi na mbwa yoyote, pesa inatumika. Nimeachika naburudika. Sipangiwi na paka yoyote, kumbe sina mwagika.
I am a disco dancer.
Asumani.
I am a disco dancer. I am a disco dancer. I am a disco dancer.
Wananyonga wida. Ukitaka puff puff njo barida. Ashura Amina njo Farida. Wambie bwana zenu watutaki shida. Kama umemchoka tuachie sisi.
Asemaje?
Tumlepaka mifupa sisi ndo mafisi. Kama umemchoka tuachie sisi.
Asumani.
Tumlepaka
mifupa sisi ndo mafisi.
Show me what you got.
Chiki tin chiki tin chiki tin chiki chiki tin chiki tin.
Unachezaje? Show me what you got.
Chiki tin chiki tin chiki tin chiki tin chiki tin.
Unachezaje?
Sawa nimeachika ila na burudika.
If you na kili wewe, sina chaji kweli, yani uko na bebe na minyama tukuachie mwenyewe.
If you na kili wewe, sina chaji kweli, yani uko na bebe na minyama tukuachie mwenyewe.
Una akili wewe zina chaji kweli, yani uko na danga lina miela tukuachie mwenyewe.
Hivi una akili wewe zina chaji kweli, yani uko na danga lina miela tukuachie mwenyewe.
Mbele ya madui zako
ra, kule wa mbele ya madui zako
ra, kule wa mbele ya maexi zako
ra, kule wa mbele ya maexi zako. Shuti kila kitu watuoni, tunavyo kula bata iwachoni, sisi sio levo za watu koni, bado wananuka maziwa watoto wa kanyoni.
Sisi yao, sisi yao, sisi yao, sio wengine ni sisi yao. Sisi yao, sisi yao, sisi yao, sio wengine ni sisi yao. Madui zako
ra, kule wa mbele ya madui zako
ra, kule wa mbele ya maexi zako
ra, kule wa mbele ya maexi zako.
Yeah, yeah.
My sweetie, sweetie, banana, na, 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 na. Pretty, pretty, cheko, mwana, na, 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 na. Ule wanofa siku fana, na, na. Njiti njiti wewe una nyama nyama nyama. Ah, mapopo popo popo mbona meshalala. Wana una haya. Nafsi yangu isha sha 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 pakawa. Naitaji tawa, tawa. Hata utumi nguvu jamani,
jamani.
Umerithi uzuri wa mama nyumbani. Mwenye uri wala mishani,
mishani.
Basi cheka kidogo akose amani.
I wanna be your soldier, oh.
Soldier, oh, soldier, oh.
Anything I'll do for you. So let me give my number, oh.
Number, oh, number, oh.
Can you be my commander? Can you give me your time? Wenzako nime fall in love. Nime fall in love, oh. Halafu sito kocha uteseke. Pressure, pressure za nini? You are my desire. Mapopopopopopo mbona mesha lala. Wanaona haya. Nafsi yangu isha sha 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 pa dawa. Naitaji dawa, dawa. I wanna be your soldier, oh.
Soldier.
number one.
Number one, number one.
Can you be my commander?